Westside Music Blog.
Boy from Big Clatterland.
Nyanda made it.
Street aim up. Yeah. It's growing music. For the sake of love. La dukwana pokulu. Ndamenya nandambili. Ningo funo kale pompa. Bomba, kodi ukuziwa na bloka angati ne na siya kucheza ndani ne to senzi fukwa cha iwe cha iwe yeah. Kumusti usugilika zo chitika zo saziwika pena pake kumayulika
kumilambele zo mwe umafune waliwe chumwe umafune maine zo mwe umakumba maine maine unilembele ngawa zako zitule maine zo linga zako ulule kwaine kali kunse unene kwaine kwaine yo ndawizi na ukakwia umapeze kolindi wina ni mango zumbela kwaena anali apa anali kala chonji izi sacho kila kuti yeah. Anakuna miza ndani kuti kusofa ngini ndi kupanga na Rick no kodi tizi kala chonji izi sacho kila kuti my baby anakuna miza ndani kuti kusofa ngini ndi kupanga na Rick no mele somwe umafuna maliwe somwe umafuna maine somwe umakumba maine zitule maine zolinga zako ulule kwa ine kali kunse unene kwa ine
unilembeile unilembeile ngawa zako zonse mavurago onse kali kunse kume kama kusausa zomweze makupangisa usinida sonilambele
zomwe umafuna maliwe zomwe umafuna maine zomwe umakumba maine maine unilembele ngawa zako zitule maine zolinga zako ulule kwa ine kali kunse unene kwa ine kwa ine yo zomwe umafuna maliwe zomwe umafuna
Download it from westsidemusicblog.net.